leave Sydney?
You know, I bought my level. No, you know, he's from a poor family. And even his brothers, they were doing, he learned from his brothers.
What about his parents? Didn't they look after him?
No, his mother passed away long time.
Ekseni chikho ni beat emayokhelwe ne producer uyivusilela ingavuka sekuthiwe ithelwe. You take me back ngesasikhathi ndanise ingetsha ngexesha le EMS embasele kakubala itheke. Ndathi ndiyafunga ndizokhula ndiyibala ibende ligqwethe liphupha linimele ndizive ngathi ngurhulumente. And I can't wait to buy cheesy le mali ithenga idasti ngcolise lisithende so ndifuna isilahla matende. Ey, kulo nyaka ndi-aimela high. No, kule nyaka ndi-aimela high. Hi, hi ndim, hi ndim phupha sikisa uniki mnichanisi yoba ndi-expresse ezam ii-feelings apha kuwo oko ofuna yapha nguwe mna yonke into mandiyidue.
Are you Malevan?
I'm Malevan.
Yeah, nice to meet you. How's it going?
So what are you saying, my friend? Are you okay?
Yes.
And me too.
Ekseni chikho ni beat emayokhelwe ne producer uyivusilela ingavuka sekuthiwe ithelwe. You take me back ngesasikhathi ndanise ingetsha ngexesha le EMS embasele kakubala itheke. Ndathi ndiyafunga ndizokhula ndiyibala ibende ligqwethe liphupha linimele ndizive ngathi ngurhulumente. And I can't wait to buy cheesy le mali ithenga idasti ngcolise lisithende so ndifuna isilahla matende. Ey, kulo nyaka ndi-aimela high. No, kulo nyaka ndi-aimela high. Hey, kulo nyaka ndi-aimela high. No, kulo nyaka ndi-aimela high.
I say I finish up now. You don't give me money or you give me. What can you say? Give me no other way.